Yeah.
You know that day jua likipiga joto kila upande. Ni that day sosi peke na umuduni kande. Ni that day kujipa moyo hasira zipande. You know that day, that day, that day. Yeah, pesa ndo kitu mina ota. Nisha teseka, nisha safa, nisha sota. Na njia bado azija nyoka. Na nia bado ipo hito sita choka. Kuingia mtaa, kukazia haso. Nikizuba, nitalia macho. Yapo wana, nikazia bado. Minakoma, na bagia gado. Mana hii life so rahisi. Ukiwa tough, uta survive, no nahisi. Na niko live na machizi. Tunabambana kujichanganya tumalizi. Saka mchangu wa pesa kwenye ugongo takesha. Bangu wa ugongo jekecha. Yazo wa kongo mishemta. Bele njani kukabia mshiko. Najwa nitafika mana niya ipo. That day jua likipiga joto kila upande. Ni that day sosi peke na umuduni kande. Ni that day kujipa moyo hasira zipande. Into that day, that day, that day. Sometimes deals hazipatikani. Tunazisaka mpaka mtaani hatuonekani. And how I feel haijulikani. Wana bila mkwanja hata na ndugu hampendani. Epo kizipata ukawaziri hamwelewani. Hampatani atawe nani. Nando mana hawa mbani kitani. I wanna get some money. Kafurashe my mommy na baba. Pia my little ones. Ni haso na soba hati that you get once. Hivyo kinyo na mtani. Jua nipo vitani. Wana maisha na piga so na pigana. Kileta mautani kwenye ishu za money. Minisha cha za money. Tutabishana. You know that day jua likipiga joto kila upande. That day sosi peke na umuduni kande. Ini that day kujipa moyo hasira zipande. Ini that day, that day, that day.